uma kwenzeka lingishonela lingakashoni yela namuhla uma kwenzeka ungikhumbula Nkosi ingakawafezi yamaphupha ami ngikhuleka umthandazo wokuthi laba basele ngemumva inhliziyo zabo zithole ukududuzeka labo abayofika ekhaya bezobona unomthandazo amthandazise engopheli ngaphakathi ngoba naye sekukaningi ukufa ibhekana naphi ezinhlambini zamehlo uswelakale ugadla mawabo lalapho ekhaya ukufa kade kuzenzela nje kusikela kwelinonile sekuze kwadela kumgibe wamacansi safalaza nomakhelane ke bengafakaza kade ekhaya kuvika idlozi kokuwa ukuthi inqe isize yahlithuka intamo phousisangani ukubayeka beyihlela ubaba olimalano bengahlekanga nani ke enofika emngcwabeni wami ebengazi kakhulu ungakhali kakhulu ngoba bayingcusana abakwazi ukukhombisa uthando uma usafile emhlabeni ngoba ngiyalazi mina ngizofakaza ngabanzi phezu kwekhanda lami ngezinto ezinhle engizenzile phambi kwenu kati zingaki enzenzile phambi kwami ukukhombisa uthando uyedwa omunye ozobheka ukuthi ngampela ngimhlahlele ngampela yini isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa ngokusobala ukuthi into nobe ibopheli kanti enethemba lokuthi izowaphendula amatafula noma iyodwa kanti ibhakete lakwantamo abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shawa kanjani kanti donsa iyodwa 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 iyodwa.